to find the money.
Nimefurahi uwepo wako, mwitambua thamani yangu, ndoka wangu wa moyo, umeuponya moyo wangu. Nimechoka kulandalanda, penzi naomba unitulize, melilishatia nanga, nahodha wangu ni wewe, maumivu yangu ya moyo, muuguzi wangu ni wewe, kamwe sitokuwa mchoyo. Ni mdo utakao wewe, unajua asali ilivyo tamu, napenda lako tabasamu, penzi lako sishiwi hamu, nathubutu sema my I love you. Nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
naomba unielewe
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe.
Wendo kalatas na mina kalamu, funu watu kachole sanamu. Unavyojua mapenzi maua, yana sawi na kunyauka. Heve detali mwagilia, kama litoweza nyauka. Penzi tam tam na umba unipe, kiwa na joto nipepe, nikiwa baridi nikumbatie, makopa kopa kuchole. Penzi tam tam na umba unipe, kiwa na joto ni pepe, nikiwa baridi ni kumbati, makopa kopa kuchole. Maumivu yangu ya moyo, muguzi wangu ni wewe, kamwe sitokuwa mchoyo. Ni mdo utakao wewe, unajua asa ilivyo tamu, napenda lako tabasamu, penzi lako sishiwi hamu, nathubutu sema my I love you.
Nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
naomba unielewe
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
nimependa
yawe,
ukanye moyo wangu
yawe.
Best to find your money, boy. Kagera Sugar Center.